Santiago, Adia,
Magama. Msogope makakacheza pukyapu. Hapo msike bega msogope cheza nae. Wejirushe tujirusha pukatyapu. Hapo msike kiuno mpapa seluka nae. Sogope madada nyonga pukatyapu. Hapo msike bega msogope cheza nae. Wejirushe tujirusha pukatyapu. Hapo msike kiuno mpapa seluka nae. Aya ni noma numa, narita numa. Lawama lawama, nagupa lawama. Ya ni numa numa, narita numa. Ya utu ya utu, nasungusha ntena.
Achanti baba nasma.
Hiki kitu so simple, acha mapepe. We msela, we msela, una maseke. Hiko kitu so simple, acha mapepe. We msela, we msela, una maseke. Hiki kitu so simple, acha mapepe. We msela, we msela, una maseke. Hiko kitu so simple, acha mapepe. We msela, we msela, una maseke. Nauliza nani kama gakumbia. Kama pesa za kwangu mwenye. Na kama unachuki kwa miwanu sunige. Elo shangwe pi usifigirige. Na wapambe wapimpi wapasuke. Nikisha lewa doza kumasu. Na panda kibaja jireo. Yani bongo yoto nipate uwe. Haya ni numa numa, narita numa. Lawama lawama, nagupa lawama. Haya ni numa numa, narita numa. Ya utu, nasungusha ntena. Mayama anakumbesa na watu kogo msimambo. Weka tena. Zimata, uwana mwana washata. Zimata, uwana mwana washata. Zimata, mbaga lana washata. Zimata, kimazicha lana washata. Zimata, kigambo lana washata. Zimata, uwecha kisona washata. Zimata, dare salama na washata. Zimata, na miku wanda na washata. A7 ama kapewe. Hai, uwika tena basi. Uwe msike uyu, sike ule, we mlete baba. Ona msike uyu, sike ule, we mlete barabai. Ona msike uyu, sike ule, we mlete baba. Ona msike uyu, sike ule, we mlete barabai. Barabai, barabai. Nakubali sana kwa toto makambare kefu. Dogo ndevu, mkubwa ndevu. Kubwa ishima. Watoto wa msari ya chinjwe. Watoto zumbini. Nakubali sana watoto vikunai. Watoto wa chamanzi kisewe. Watoto wa kukuli. Watoto wa kigamboni kigia. Nakubali sana watoto ule kifaya. Amena saba. Watoto wa shina sita saglife. Watoto wa Texas. Watoto wa bina kuchuka. Watoto wa kisiwa. Mambo nakubali sana watoto wa tabata tibiti. Watoto wa kungunguti. Hamlete forces. Nudindawe. Watoto wa bagamoyo. Watoto mbezi mbaga kimala. Hey, AKGL Gomes talent. Hey,
yo Cinzo Macleady
Kabaisa Hamichiremba Hamlege Fosis Harbena Saba AKGL Gomes talent.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.